I want a man. Hello.
It's the kids, baby.
Watu wanajilase, watu wanajilase, ukijipata wanajilase. Oya masela, watu wanavisase, yani visa juu ya visa. Wamezali wanajilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa majungu ngungu. Utapigwa juu, 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 utapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, utapigwa kwa juu, 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 juu. Utapigwa kwa juu, 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 juu. Utapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Lekase tepe kao fela banreta Kase benza ni pizi la seba Repela ridibusa Banale muna kepela kikusa Na kiticha ivile kia rula Chepa pogo mani Pogo mani Linale muna mani Pogo mani Linale muna mani Pogo Ay pogo
Zombie summon.